kisha kubali usidani tuko limited kwa jeshi ya gram na uspime. Uzali happy miti cheki skeli kitiki katna washinya katrap na uspime.
Na utaki kugonge wa kwako
uspime.
Kande achia jicha za macho
uspime.
Kipula pena jipa mapaso
uspime.
Kusetu bado jini kuhasa. Mimi likuwa nkutoka kwa block na kukafunga kibazenga. Plan B maybe ngeskuma unga kwa mavenda. Shombo iko obis na mabunda za matenga. Talenti na nilisha kao lunga ama wenga. Bado kwa sabi unongoje uradi ya jicha. Ujengwe rwabe na unona dada ni fisa. Mori ojikaze jusipo getha inapita. All of a sudden ni wepe kiako una visa. Boys wako walikuwa embassy ya stato. Woki wa mafuaka ma embassy unateko. Igu kakupiga boost bonoko. Sa uko poste kama pimpa na recruit mapoko. Hakuna mkate ngumu mbele ya chai. I'm about that bread. Kosa maziwa ufanye mwere ya fry. Shere ya ngwai grind kama bangi na rasta. Jumaziwa na bread bado ni ganji kwa hustler.
Uspime ground isha kubali usidani tuko limited kwa jeshi ya gram na uspime. Uzali happy miki cheki skeli kitiki katna washinya katrap na uspime.
Na utaki kugonge wa kwako
uspime.
Kande achia jicha za macho
uspime.
Kipula pena jipa mapaso
uspime.
Setu setu bado jini kuhasa. A lot be said but brother I was taught this way. At 21 life ikanipiga coffee msei. Caught this case nikapele kwa court is straight. But after me kutoka jela nijua God is great. The boss is paid without having an office space. The profits came industry nkai confiscate. Skate dobas na guka back to back. Sipa timbogi space. Cause lyrically bro I got a toxic trait. Kifo cha mende snitch up awezi kasele. Ndusi ni bende lazmo kuna nione ya gere. Weni kilembe pusi nega mindio kadere. Yo wa mudende leo mutajua nikombere. Nikombere kama county central. Zangu ni zangu na hizo zao ni rental. Mse hata sema misi fao ni mental. Jet lean dan ya Shaolin temple. We struggle to get the dough. Kipata unataka more. Nyaza na kushika soul. Ka notice pado yuko low. But listen that was before. Juvile ajile grow. Nikaza kupiga show. Alafu jine ka blow. Sondo yu content charge ya upload faster. I rap monster. I'm a havoc to ghostbusters. Nigga you done na yu subject ni close chapter. Jumziki kifail wanageukia podcasters.
Uspime ground isha kubali usidani tuko limited kwa jeshi ya gram na uspime. Uzali happy miki cheki skeli kitiki katna washinya katrap na uspime.
Kautaki kugonge wa kwako
uspime.
Kande achia jicha za macho
uspime.
Kipula pena jipa mapaso
uspime.
Setu setu bado jini kuhasa
uspime. Ground isha kubali usidani tuko limited kwa jeshi ya gram na uspime. Uzali happy miki cheki skeli kitiki